Ministri yukula kumisonga zi olamu ya angiride ngo muendo guwa watabene shiwade cha Ebola mu Uganda wekuli nye kakati waweza abantu batano echo nkijibude ministri yulamu chitegezeza nti omulwadde soka ye muna Uganda omudereva yavuga omusajja omunansi wa Congo yasooka kakasibwa mu kirwadde cha Ebola era oluvannyuma naye yafa yafiira mu ddwaliro erye Kibuli. Omulwadde owookubiri musawo munna Uganda ono nga yafuna ekirwadde kino bwe yali agezaako okulabirira omusajja munansi wa Congo era naye yafa ekirwadde cha Ebola nga yamufiira kufuna mu Uganda. Ono nga bwe kiri ku musajja omuderevu yavuga omukongo yasooka okufuna ekirwadde cha Ebola bagenda maaso nofuna obujjanjabi. Ababiri bano kigambibwa nti baazulwa nga bukyali era abantu bonna babasisinkana bagezaako okubalonono akasonga n'alaga obubonyero obwekuusa kimbe kya Ebola oba nedda. Omulwadde owookusatu mukyala munansi wa ggwanga erya Congo mutuuze wa DR Congo era nga ono kigambibwa bwe yayingira eggwanga okuva mu DR Congo ng'ayina obubonyero obusaamusaamu obwekuusa kulumwa mu lubuto bwe yatuuka mu Uganda yagenda mu ggwanga yagenda bitundu ebya Arua gye yasimbula n'alinnya akamenyaako omulamu ggwanga n'agenda mu bitundu by'Entebbe n'afiinayo obujanjabi ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno ogwokutaano ku ddwaliro erimu mu Kampala. Kigambibwa nti ono yafuna obujanjabi bwasooka era n'asiibulwa ng'ali mu mbeera nnungi okwali ennaku z'omwezi kkumi na nnya omwezi guno yaddayo mu ggwanga lya DR Congo. Kitegeezeddwa nti minisitule okola ku byobulamu yafunye amawulire okuva ku musajja omuvuzi w'ennyonyi eyali yavuze omukyalo ono baagenze okuddamu okwongera okumulondula amuggyako ebimukwatako ne bazuula nti ate naye yafuna ekirwadde ekya Ebola. Bino ebijjidde nga gavumenti yalangiridde nga bwe yeetaaga obukadde obumbi bwa Uganda 9 okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola mu Uganda. Ebola yalangirwa byayuzulwa mu Uganda oluvannyuma lw'omusajja enzaalo ya DR Congo okufiira mu ddwaliro erye Kibuli mu Kampala. Eggulu wabadde wakafuba okwesisinkanyiza minisitule y'ebyobulamu n'ebitongole ebirwanyisa endwadde ku mutendero gw'amawanga ga Afrika kw'ossa ebitongole biddukizi binakyewa. Omwanise omukulu wa minisitule y'ebyobulamu n'atwina agambye nti musisinkane eno baabaze embali ya buwumbi 9 zigenda okutankuyambako mu kunyweza okukebera endwadde ya Ebola ku nsalo ya Uganda okusanga amalwaliro agatambula mobile hospitals okusomesa abantu ku kirwadde kya Ebola n'ebirala.
Ekyobutabeera ne kesi mu Uganda kati tekitegeeza nti tewali risponse tugiggaddewo tukyakola era actually kati tukolera ddala amaanyi gonna tugenda gateeka ku western Uganda gonna ne kosi ne wano mu Kampala kubanga omuleri tetukyanoonya ene contact of contact o ene kulu bapatana baba batuyamba twagala okulaba nti creating a value tulabe nti esente zetuba tutaddemu response zikolereza tusobola n'okuteeka mu mobile hospital awo ku board ababa abalwadde netubajjanjabira ne balemu okusiikinga mu ggwanga kubanga bangi nnyo bajja mu ggwanga lyaffe nga banoonya obujjanjabi.